chain it on.
Nabinas action.
Ask your beats.
And your school. Nabinchenzo Mban.
Barule Zili. Barule Zili. Bandova Korewe. DJ.
Lelo ni weekend. Body disamwela kuti. Hey. Ni weekend baba. Body disamwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kubondi na sova. Hey. Kwa sala chako kole walero. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kubondi na sova. Hey. Kwa sala chako kole walero ine. Pasa masaida yo zizika yeah, uyafake mupekete pekete ni mweni korewe yeah. Mama ni pasa masaida yo zizika yeah, uyafake mupekete pekete pakiza movi IC ni korewe mbali
ni B after B kasha kwa mailo tuka foya shimbi ni B after B kasha kwa mailo tuka foya shimbi ni B after B
ni madwala munga tini likuwati ngandrama nirina zawai ni chome payati. Every weekend ni makonda kwa chirira ni shipo shipwe na mwera zanga olo sisire. Osan pass advice, stima keva tonse. Tisiva kwa tima kumana machakoro wa bonse. Ni pante ba pante, saka ni balose. Vansanga diva chavene tima kole wa tonse. Nga shapu wa mailo tuka foya shimbi. Kuponi na tuma ya magrosari zina fimbi. Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind. Baman, etako wa darada wine.
Lelo ni weekendi, body disamwela kuti hey. Ni weekendi baba, body disamwela kuti hey. Na pala ukakali. Hey, na sebenza kudala ine. Hey, kubondi na sova. Hey, kwa sala cha kukole walero. Hey, na pala ukakali ine. Hey, na sebenza kudala. Hey, kubondi na sova. Hey, kwa sala cha kukole walero ine. Mama ni pasa masaida yo zizika. Hey, uyafake mupekete pekete ni mweni korewe. Mama ni pasa masaida yo zizika. Pegete, pegete, pagiza movi IC. Nikolewe mbali.
Ni B after B. Kasha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kasha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kasha kwa mailo tuka foya shimbi. Ni B after B. Kasha kwa mailo tuka foya shimbi.
Lelo lekani ni uchimbe. Bogona soba wala ikone. Mwebena mukafola simafuna notiona. Na titimwera kutiva guide to my location. Magola ya sipunga na monga pati junction. Waenda kona out boys indi we prepared. Isendi sema brand ambassador every weekend. Susa mamo zako unagula cement. Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent. Kashapwa mailo tuka foya shimbi. Kuponi na tuma ya maglosari zina fimbi. Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind. Baman, etako watela la wine.
Lelo ni weekendi. Body disamwela kuti hey. Ni weekend baba. Body disamwela kuti hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kudala ine hey. Kubondi na sova hey. Kwa sala cha kukole walero hey. Na pala ukakali hey. Hey. Na sebenza kudala hey. Kubondi na sova hey. Kwa sala cha kukole walero ine. Pasa masaida yo zizika yeah, uyafake mupekete pekete ni mweni korewe yeah. Mama ni pasa masaida yo zizika yeah, uyafake mupekete pekete pakiza movi IC ni korewe mbali
ni B after B kasha kwa mailo tuka foya shimbi ni B after B kasha kwa mailo tuka foya shimbi ni B after B
turn it on. Ask your beats.
It's a bunch of
Thank you.
bring it on, baby.